bate koku masino nyako baku isaba jamukwano wesi bate soma nyicho singire nsine bisembayo wabawo mukwano gwabawa kunoguwo mano banga sukali donyumya okunchamula nokuimba nenkuimbira nenereso kulio bulabo nenkutonera nze mukwano njagala omanye nakusigaliza munda mutima ndi muno uwe kuba mubiri kumubere benyuma bulamu bunyuma ngobuliane muno gwabawa kunoguwo mango mbisi gwabawa we wabulira wabulijjo jembera njagala nkutwale wafe jenzali bwaba kumanye oh my god ato bulungi bona bo bwasoba amaaso gakange njuba adamu tumunenya kulya kibala yakemebwa nyo oh my god ndi muzukulu wa lule japa ngakwe kwensimyo nkumeke waka labandi watala baby tewebaka zukuka tewebaka sibali no mutima gwange bamenya wajye nonzole mirembe nenfuna you are my dream come true baby teto ebintu byebyo gwabawo mukwano gwabawa kunoguwo mano banga sukali tonyumya okunchamula nobuyimba nenkuyimbira nenereso kulio bulabo nenkutonera gwabawa kunoguwo mango mbisi gwabawa we wabulira wabulijjo jembera njagala nkutwale wafe jenzali bwaba kumanye oh my god ato bulungi bona bo bwasoba amaaso gakange njuba adamu tumunenya kulya kibala yakemebwa nyo oh my god ndi muzukulu wa lule japa ngakwe kwensimyo nkumeke waka labandi watala baby tewebaka zukuka tewebaka nagamba nga kusobola mbunefika ngenda kukwagala mpite newensula gunonze kwenina tebana kulaba tofa kukasente gwabawo mukwano gwabawa kunoguwo mano banga sukali tonyumya okunchamula nobuyimba nenkuyimbira nenereso kulio bulabo nenkutonera gwabawa kunoguwo mango mubisi gwabawa we wabulira